tsatsi le lengwe ha ha monna mogolo noa a dutse lentswe la modimo le re ho yena noa noa a arika bolela setšhaba sa heno le a arika goba morala wetla ore noa ha fetisa molaetsa go batho banna le basadi ba ikwala ditsebe ba etsa go kang ga ba moutlwe ba bangwe ba mmolelela mabaka a bone Barry, we cannot do that because we have our own commitments. We don't have time. Yau batana lili home tau Africa because we are committed. Lentola mudimu lona landa la bua le Noah. Ore noa a areka Kuba morala wetla Kennedy ha sa tatile ho a areka Jova o re ho yena ka di phofolo ka o fela e tuna le tshari o di kene ka ho areka Wetsa jwalo noa impa o tloela ka bausia noa morao gobane go ne o ena le borra gare ga motho le noga o e tlwala morago jofa o re noa ya o batle noga le yone o ikele ka gare go areka wa tseba ngwaneso ga se a batlile noga I can't take a rua reka. The poor follow Teddy Mwa. Teddy Lika rua reka. The mama tate. The parents on a. The Nerisa Tibu Rika eta joa. The Neribata wali ha. Imba noyo neto la pili abina bina. Yari hakili shekili movi. Kili ya kese ha. Na rabo etsa dibi ke bone joa ya di yo yo ke mo solo solo ha ke rato le nna
yo ke mo
Ha 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 ha